Ekitongole ekitakabanira eddembe ebitongole ebitakabanira eddembe ly'abakyala byagala wabeewo okutuula n'okuteesa okuddamu okwetegereza enkola ey'okuwa abakazi enkizo kiyite affirmative action. Enkola eno ewa abakazi enkizo olw'okubasitula nga bwe kiri ku bannaabwe abasajja nga baweebwa ebifo ebitalina kuvuganyizibwako basajja, okubawazi sikaala, okubasitula mu byenjigiriza n'ebirala. Kati bano wansi w'omukago ogubatabagu Domestic Violence Act Coalition bagamba nti newankubadde nga waliwo byebafunyemu, omuwendo guno mutono nnyo bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abakazi ogwawamu mu Uganda. Bano bagamba nti Paalamenti ey'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu nayo yalemereddwa okubaga amateeka agatereeza ensonga eno.